Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Become active. Active in faith. 657 AM.
Hello, everybody. Good evening in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And welcome to Intimate Moments, the marriage counseling show where we make sure that you work on your marriage, you build your marriage every Fridays from 10 till 12 right here on Radio Pulpit Channel 882 on your DSTV, or you can stream live to radiopulpit.co.za. My name is Amanda Mark. Kabuka uzabuhleli namu uDokotela Ntsimbi yeshumi elinesibini. We are asking every Fridays we bring you guests here on Intimate Moments, abantu that God has ordained, that God has equipped indobana bancede imitshato. They are called for this, but before we get to her, let us quickly go to a song. When we come back, we're going to introduce our guest for tonight on Intimate Moments. Please invite your friends, go to that WhatsApp group and tell them to go to Intimate Moments, go to Radio Pulpit, listen. There's a lot of chatile, especially that colleague that is always complaining ngomchato wakhe. Please bring them in. They can be inspired. They can get strength, man. Get tips on how to work on their marriage, on how to relate to their partners. But before we get to our guest for tonight, Masia Engomeni, we are coming back just now.
Inspiring lives with God's Word. Radio Pulpit 657 AM.
At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community.
Let Christ inspire your day. Radio Pulpit 657 AM, bringing the Word of God to you.
This is Intimate Moments. You are with me, Amanda Makabuka, and tonight we have our guest. You know, every week we have that topic, CSC discuss, so that we learn, we grow, siyambe, so you apply a mchadweni wethu. And asithi thatha yonke into that you hear and we apply mchadweni wakho. Is to pray and be able to sense which one is good for you. Uve manutiko ukusakweli pitala. Namhlanje ke sino mama wethu uMrs. Makalana. Mama?
Hello, sisi wam.
Unjani?
Siyaphila inkosi indiphethe ngoba kuhle kunjani inkosi.
Siyaphila mama, inkosi siphethe kahle. Ndiye ndathi go through your social media page ndabona pha kubhalwe mamisto ngoku ndabuza okay umamisto velapho mama, umamisto uthatha pha kumama ne.
Umamisto uthatha kumama and lelona gama laziwayo ke angangaziwa umama Maxelana kodwa umamisto yena uyaziwa.
Ndiqondile ndiyazazi into zethu phaa kula cala lethu Eastern Cape mama mamisto yonke lanto. All right, ke mama, welcome to Intimate Moments, mom. It's an honor to have you here. Siyamazi mama uThixo uyamnceda kakhulu when it comes to indaba yemitshato. And unala that thing, man, mama, when someone je uscroll up with social networks, if voice yakho is that thing, ethi, wait, listen. So lula.
Yeah,
we'll learn. Mama, I'm definitely was before we get there. But before we get there. Before we get the difunanje ubulise abaphulaphuli beRadio Pulpit.
Mandini ubulise nonke baphulaphuli beRadio Pulpit. It's an honor and a great privilege for me ukuba ndibe nani so that we may share in this table ye information, because of this one ithi iBhayibhile incwadi kaHoseya abantu bamba yatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Lack of knowledge. Yo into nezona phakama ke ndaye bayi voice.
Yes. Oh, I love that. I love that. Iqale nini mama lento?
Yeah, about shake. I want to because iqale ku youth.
Okay.
Being a high school teacher for some time, so ndine passion yokumthanda umuntu omtsha because ndanceda nguyesu at the age of 17. Ndingumntana esikolo kwa SVM, if you've ever heard of that. So I felt ukuthi I'm a debtor. I've tasted the true love. Ndiluvile uthando lwenyani solulencasa sengathi ndingalumakhetha, engathi ndingaluthengisa. So iqale apho ke bendithanda uncokola nabantu abatsha ngolu thando lukayesu and the relationships, unfortunately, because I knew ukuba it's a ground that, especially thina as Africans, esingathanda ukuthetha ngayo.
Yes.
And yona ground esithanda ukulimala kuyo. Yebo, into endishoyo. So I felt ukuthi let me open up a stage for abantu abatsha sincokole ngemicimbi ye-relationships in its true sense. Sivele macala onke nyani. Hence elgama elithi my mister, we were in a youth camp sincokola ke ngezinto ze-relationships ke sibiza abantu ke ngomzo listo nontonto and abantu ngumamiso. So that's how it started. Kangangoba ke kwi-platforms ezinzulu ndandithetha nge-relationships kubantu abatsha. But it ended up affecting abantu abatshatileyo besithi, had we known this, why were we never told? And iyavele yaphuma ke ngokubantu abatsha yangena emitshatweni.
Wow. Uyavakala nje wawithi shara. Mangiqale apho ekuthetheni nje kwakho cacisile.
Oh, why did I disclose?
Yes, Mom. No, we thank you, Mama. We thank God for abantu abanjengawe. Because abantu abatsha bakhona into abayityaya phakwe kuwe. Nabantu abadala sebetshatile. Uyayiva le nto ikhona nje into abayithathayo apha uThixo nje ukubhalansisile. Siyabona ubhizi ubizwa ngapha nangapha. Loo nto ithetha ukuthi uThixo serious ngale nto ayibeka phe kuwe. Because imitshato, Mama, yinto uSathana ayilwa kakhulu. Ulwa kakhulu and uqala uku-attacka ungekangeni emtshatweni so that ungangeni kumtshato right, ungangeni ngendlela right. Uyayiva uthi naxa usowungenile izinto obudlela kuzo bekubetha ngazo zikuphinde zikuaffecta apha emtshatweni. Umusha yonke into kuvele kube sawa nje. Uyayiva, Mama. So we thank God uThixo kuphakamisile ngeli xesha kanye fuba wenza umsebenzi wakhe because you are called for this lobizo olo. Ayonto nje maybe qala wawuyenza ukuthi uthanda abantu as if uthanda abantu abatsha, but you didn't know that uThixo was driving you to your purpose.
Yes, that's true.
And we thank God.
Ndiyabulela sisi Amanda kule ndawo othi uThixo serious. Ndiyathandela igama lokuba serious.
Yeah.
Uyabona ngangendlela uthathana umthatho awulwa ngayo ebantwini abaninzi, of which I'm one of them, ulwa ungekangeni. Ubesikomba awurhaleli.
Sure.
Yabo, ngoba awurhale umthatho because ubona izinto that people are going through abathathileyo, uqonda I can't stand this. And enye yezinto and iphakamisileyo and ezandiphakamele phezulu is the belief that marriage is to be enjoyed and not to be enjoyed.
Yes, amen.
And the devil has sold delay about marriage is to be enjoyed. Kangangoba thina as Africans ngabane ndi refer siba nento okuthiwa uvele uqala uye emtshatweni ukuthi unyamezele. Devil enjoy. That means behind this what kunento ethi uya kwi hardship hamba uyonyamezela uye wathengiswa ngolo hlobo wavezwa ngolo hlobo. And ke ngoku yenza okokuba imentality neyendoda neyomfazi ukuba umthatho nje ayonto mnandi ayodwelula
ayikho.
But xa ujonga kwi-biblical version, xa ujonga ezwini, yho ubona uba uThixo entliziyweni yakhe yeyona ndlela ebefuna aba bantu babantu bonwabisane ide ibe khona nezesi sesiAmanda etshoyo endingekayive ecaweni andingayiziphiwe ecaweni ipha ku-First Corinthians chapter 7 verse 33 ithi owendileyo iqale ithi ozekileyo uqhalela uba ngathini ukumvuyisa umkakhe ibe seyisithi owendileyo uqhalela uba angathini ukuyivusa indoda yakhe. Yabona ngesingesi ide iyibeke ithi a married man is worried on how he can make her wife happy.
Mm.
It is said a married woman is worried on how she. That means I worry nkulu abantu abathathileyo ukwenza lo athathe naye kube mnandi kuba umthato is a lifelong journey luhambo lobomi ngeke sikwazi ukunyamezela okokoko.
Amen. Amen mama. Livesi inamandla kakhulu. Ithi kwezinye versions a man is worried on how he can please his wife. Lento thola ukuthi now uye uzibeke ecaleni ezakho izidingo. Ujonge kulo mntu. Nalo mntu na yazibeka ecaleni ezakha jonge. Tell me mama if inokwenziwa nyani si apply London yani ezweni izikhalazo ezininzi kangaka esizivayo kwi couples that are married ziyoncipha kakhulu. Because ubu selfish asoze bubekho inglo ujonge uplease omnye nolo ujonge uplease omnye lonto ithethe ukuthi izwi likaThixo if nyani we can apply it ubunzima obuninzi singangabufa because landi sisizela ubunzima into bana ezenye izinto siye sizijonge nje hayi wethu uyayibona nje singaziqwala seli because uThixo sozayithethe into nje mama uThixo uyithethe ngenjongo lento sifumanisa ukuthi siyakhalazelana kokuba selfishness ukungakhathali ungathini ilanto umuntu uya afike ajonge sithine zami izidingo didinga ntoni mina uyayiva mama lanto kanti if unozibeka ecaleni zakho ujonge ezalo unaye apha
nabona ke sisi Amanda uyibeke kule ndawo kanye ekuyo indawo yomthatha ingase ume phezu kwentaba uyicacise ngolo hlobo kuba the most dangerous weapon emthathweni elimazi imithatho is selfishness.
Sure.
Umthatho ufuna i-givers and getters.
Sure.
Not i-getters. Yabo thina siya emthathweni sine mentality yoba kanjatana lo bhuti ndizawufumana ntoni.
Yeah.
Kanti funa le ntombazana ndizawufumana ebona njani. Not kanti immaturity, i-opposite in selfishness, immaturity. Ithi I'm ready to marry or to be married because I want to give. Ndiyaphuphuma, ndiyaoverflowa, ndifuna ukunika. Andiyangofunxa nakufumana kuphela. Kodwa ndiphethe nto. Endizawu enhancer ngi enrich ngayo ubomi balo umuntu ndithatha naye lilapho ke ilikanye ngalendlela ichaza ngalesi samantu ba so ufike ba umuntu uthathile kulomthatha kuyafunxwana because zigethers zombini nomnyimqoma ndingafumana into ndikuyachithwa okomthinde wepesika ozaxhotha uqethe ugqiba ushiye unjalo so yinto ebalulekile abathathe ofuneka bayiqaphele eyesibini sesi Amanda ndizobuyisela kuwe apha kwigethers negivers abathathi ngase bayiqwala sele into yoba emthathweni be proactive.
Sure.
Yenza kuqala lento intle uyinqonela ukuyibona phe emthathweni mayenziwe nguwe kuqala.
Sure.
Be the good spouse. Be the best man, be Mr. Right, be Mrs. Right. Before ufune u Mr. Right spouse, u Mrs. Right, be the right spouse. Oh, yabona le, be the right spouse. Be proactive, yenza. Uyabona? Once the flavor iphathwe nguwe, umenza naye aqonde ba cha sihlangabezana. Kuzoba mnandi ukuthi sobabili.
Amen. Amen. And kethina mama sibizela useva, you must serve umuntu. You serve. Susufuna usevwa. You serve. Yabona this is very powerful mama. And yabona ngathi ufuna usdrive la ngoku. Is drive la kuyo but siza usticker ku topic yetu ya namhlanje. It's just an introduction. Sixoxa nje nomama getting to know her and simvesise. Ingathi umama singamamela thetho. Indlela othetha kamnandi ngayo. We must serve one another. Each olendo mama. So ingasike umntu before angena emtchatweni angajonga ukuthi is she the right one for me. Aqala jonge kuye athi am I the right one for a spouse ngizothi ndisifumane asebenze yena asebenze inhliziyo yakhe asebenze nje ubuyena imagine if sinophila kwilizwe linjalo umuntu esebenza yena nalobo usebenza yena xa kuhlangana ke ukuchadwa yaba into emnandi leyo mama before we get to a topic ya namhlanje masibaleke siye entengisweni and then sizawungena ke ngoko quick questions esinazo for uma get to know her sifunde lukhulu kuye umama muchate for how many years kanen?
Apha go September besiqhethe kwesidobe 27 years.
Yo. 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 Ay luba balo lukathi xo olo mama. Ayikho enye. That's the grace. The grace we thank God. All right, let us quickly go to a break. Siyabuya naye umama siza xoxa lokufuna.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
All right. This is Intimate Moments with me, Amanda Makabuka. Sihleli naye umama Matelana, umamisto wethu. Ngowethu ngokumama. Ababakuthiyayo siyabulela kubo. So ngowethu sonke. Itopic yethu namhlanje we're talking about love, the love that lasts. Mamuza siphimfihlelo to how a strong marriage can go through the ups and downs zalapha emtchadweni. Because wongumtchado mama mune une ups and downs. Asikwazi uyibalekela loo nto leyo. And siyathanda ukukhuthaza into yobana nizi couples sanozivalela ekonweni nodwa. Go to marriage seminars, go see marriage counselors, so that ungacimfanba ezizinto nidlula kuzo ninoda abadlula kuzo, and then gone ukuthi manti give up. We are hlangana nabantu abachatileyo, build a community yabantu abachatileyo, so that uyazi ukuthi there are stages apha emtchadweni. Xa nidlula ku stages thile, it doesn't mean kuzophelela apho. Abantu abaninzi baye bancama mama. Sifumanise ukuthi abantu have been married for a year, 2 years, they give up. Kanti ufumanise ukuthi they could have worked on le nto ibaphazamisa and badlula kuyo. But because of bezivalele kwikona yabo bodwa, baye bacinga ukuthi hayi sithi sodwa abantu abadlula kwizinto ezinje. Aba-understand ukuthi hayi umtshato kaloku la becoming one, niza kwempana kuqala, anivele nibe banye. And you don't have to compare umtshato wakho nomnye umtshato umhlambi. Abantu sebechate for 20 years when I was under charter and ulindele ukuthi hayi kuzawufana nabo baqale endaweni bahamba babangaba bantu bangabo ngoku. So siyayikhuthaza kakhulu zimameleni inqubo ezemichato zininzi. Go to podcasts about marriage, you listen so that uzofunda nawe. Mama masibuye lapha kuwe. How can you describe a strong marriage in your own words?
Okay. A strong marriage is the marriage that is able to stand the test of times.
Sure.
Augustine is a marriage that is tested but not twisted. Zonke imarriages ziyatestwa. That's why El Gamalo test a single sheet. And the test was the times. Yeah. The matter is.
Sure.
Oh, I'm not sure if I will test the umtato wonke. No one, no wako. Umzakelo nje o simple. Niza ungena emthathweni mosinisa nobabini and ithi
yes.
There will be times zoba nizawuba nabantwana on its own, that's a test. Kuzawufuneka nibe nendawo yenu. Kuzawufuneka nenze decisions as a critical, as the finances, as a location, and so many things. Kwezo decisions, kuvela i-true colors zenu, esizibiza ngoba i-character. Now, where's the characters ke ngoku? That's one of the angles. Apho nizawuba tested. Because uzofika uba nizawuvela ne-different ideas. Nomnye ufuna ukuwina. And ufuna ukuwina purely enyanisekile akalo. Nalo ongaphaya ufuna ukuwina purely but anivelanga ne-ideas ezifanayo. That's when ke ngoku uzawuqalisa ukuvela ke ngoku kwena ukuvela the two characters ba are you patient enough ukumlinda lo mntu ongayi-understand i-idea yakho. Are you willing to be calm in this situation yokungaboni ngasonye? Are you willing to be polite still? Anikho phansi komthi ngoku, you're not under the tree. Nikwi reality yoba nisemthathweni. Are you willing ukuba nispende le mali kulento wena ongaboni ngathi balulekile, yena akaboni ubalulekile? Those are the tests wonke umthatho odlula kuzo.
Sure.
And more. Siyezo sohluka ke ngoku. But ke ngoku usithi ke ngoku uphendula umbuzo wakho. A strong marriage will stand those tests. Sizofika zone tests, but zidlule umthatho salumile. And ungekho twisted. Njengoba usithi ukuthi abanye ba last for 1 year, umuntu aqoma ke I can't stand this. Lo bhuti unenkani, lo sisi uthetha kakhulu, and all those things sivela kanye ke during those times. Xa ufika lo maxesha ke ngoku azotesta umthatho. But one thing ke esifuna ukuyitsho kuba a strong marriage is resilient. So sichaza ke kuba sinexesha sase abantu ba into eniyenza resilience emthathweni, into eniyenza ube strong, because abanye bathi bathi you indlela endimthanda ngayo bendiqinisekile uba u-resilient. My feelings
Wow. All right, mama. Ndiyaqonda ukuthi njengomntu obesemtshatweni, osemtshatweni for iminyaka mingaka 27 years, zikhona izinto othe wazenza to make your marriage last iminyaka mingako. Ingabe ungasinika the habits, practices that you did that helped you to sustain emtshatweni?
Ewe, so I'm the willing. Okokuqala, masizenze mfutshane as a habit ukwenzela uba umphulaphuli weRadio Pulpit angazilibali. Masithi xa sizenza mfutshane sithi igama lazo ngulove, L-O-V-E. I-habit yokuqala mphulaphuli endikucebisa uba yenze yiloyalty, ngu-L kalove. Loyalty. Loyalty kukuzixelela ukuba I'm doing this marriage no matter what. Kuba mphulaphuli sesitshilo sathi i-climatological conditions zomthatho wakho zizawutshintsha. Ngicela uphinde. Zona azina guarantee uba kuzawuhlala kungu-sunny day emthathweni wakho. Kodwa ke thi noba sezitshintshile wena ume apha kwi-loyalty sithi sisi ii-feelings ziyafluctuate. Ngenye imini they will be strong ii-feelings zakho of attraction towards your partner. Ngenye imini uza kudisappointa. But i-loyalty ithi ndimile apha.
Amen.
Noba undenzela kakuhle, noba akandenzele kakuhle ngezinye imini, I'm going to be loyal to my marriage. Siyakucela ke mphulaphuli leyo vele uyinxibe. Ibe i-dress code yakho yalo mthatho wakho yoba I'm just going to be loyal kulo mthatho wami. Ngihlale kuwo noba ngenye imini ku-stormy weather. Sizawuyilungisa wena i-stormy day.
Yeah.
Adlule i-stormy day umthatho salumile.
Amen.
Okwesibini sithi kwezi zinto ke othi mandiziveze u-O ka love sithi ba optimistic emthathweni wakho.
Okay.
Have positive eyes. Kuba izinto ezinqonelayo emthathweni wakho won't be always be served nge silver platter ngexesha ofuna ngalo.
Oh, okay.
Not that azosifika. Kodwa zinganga fiki ngelixesha lakho. Futhi uThixo esenza for the good. Esenza ngenjongo. Uyayazi mosisisi wami xa singena emithathweni siba ne-expectations, ne-dreams, ne-wishes, yonke loo nto le, which is good. But ke ngoku the timing, we don't have your control yazo. Sometimes there's a simple thing mna sisisi wami engumntwana. Ikhaphele ingatshata ibe nomntwana after 3 years. But into ezokwenza kube mnandi kuqhubekeka emthathweni kukuba optimistic.
Yeah.
Ube nento ethi akafika ngumntana kwi-first year. I'm still expecting ukuba sibaba nayo umntwana. Eza ukugcina ke ngokulo mthatho wakho, lo nto umthatho wakho une flavor. Uziqonda ukuba kumnandi noba. Akukho mnandi ngoba. I enjoy this marriage in spite of. I don't enjoy this marriage because of.
Yeah.
Yakho ke ibamba sekwami. Into edla ngokwenza umthatho ube mbi.
The pressure.
Yeah. Yokuba, and what makes things even worse, kube khona abathatha emva kwakho. Ezi zinto osazilindileyo wena bazifumane bona. And zibe zi beyond your control. Senze umzekelo omhle umntwana. Zi beyond your control ba kaloku umntwana awuzoyomthenga ndawo kuzabulinda enzeke apha kuwe ngexesha likabawo. So yithi ke mntana sekhaya, Nkosi, by faith I'm waiting that nakumiza wenzeka ngexesha when the second has come kowam umtshati. So uzawuthi ke ngoku ungekabi nayo loo nto kodwa uqhubeke uenjoye wona umtshati.
Amen.
Okwesithathu uvi uthi value your partner. Uyabona apha emtshatweni akekho, yamkhwazo akekho. Akekho umuntu othathe no 10 out of 10.
Amen.
Singo 6. Go no 5, no 7. Kodwa the good thing is, kengoba sihleli kunye, we grow as we go.
Amen.
Yakho even then you chose.
Amen.
Noko ungathatha no 4. Out of 10. Ngoba yasizinto ezithandekayo kulo partner wami zeyifoka. But ube nento ethi as we go together, we will grow together.
Yeah.
And glow together.
Amen.
Nabe bewuhlekile umthatho yazi uyazi kuthiwe xa kuthatha kuthiwe yho ubone ntoni nakulo bhuti, ubone ntoni kulo sisi, uyayazi loo nto leyo kuyifa, yho ubone ntoni, yeyi ubone into eningekayiboni. Ubone into enisazayibona.
Yes, yes.
Bamangale 5 years down the line, ufike sebethi yho ane-7 ifanelana. The very same people bebethe ubone ntoni. So value your spouse, mthatha. Yabona le nto endiyitsho, ndiyitsho from experience ke leyo. Ndiyazela apha kum xuba ya mani ingathi akudibani kusazohlangana. Wait a minute. Now value your spouse kaloku nguwe ovumileyo. Unaye noba uvume thina makholwa uyayazi sike sithi utsho ubawo ukubona. Okanye uqonda uba I'm driven by the spirit, akho spark, akho nto ingako uzakukuthi yebo. But as you go together, as you go together kule journey yomthatho, umvelisi upartner wakho mhlawumbe noba banento abazicriticizayo kuye, nina nobabini work upon those things. Sithathe ngezinto ezowugcinayo umthatho, work upon those things. Akaphangeli makabe nebusiness.
Yeah.
Akazihoyanga yabona nje zonke ezo zinto ezinjalo. Iwenza umtshato wenu ube mnandi kuni kuqala, neza ube nencasa kuni kuqala, then uike ngoku sesiyivala le nto ethi zintoni ezowugcinayo umtshato. Yi-empathy, velanani. Yo, sike sayithinta pha ekuqaleni mosi yakhumbulani.
Yes.
Velanani. Wear your partner's shoes.
Sure.
Kuchaphakile ukuba abantu bathathe beze opposites. Kuchaphake kakhulu. Kuchaphake kakhulu ba iopposites ze attractive futhi ba umuntu othetha kakhulu. Uthatha nomuntu onenhlonipho nothulile njengami. Ufika ba abantu abafani. And that the way they act. Ayifani omnye uquick. Like a rabbit.
Yes.
Omnye uslow, yithothoze yalo mthatho oyicinga into kayi 10 before I enter.
Yes.
But it's all and also for the good. Uthixo wenze ngabom. Uthixo wenza ngabom abantu abazi opposite ba abadala. Ngoba imagine sis Amanda baba kuthi akuthathe umvundla nomvundla. Ngoba kuthi ono Max babe sebese Pretoria. Yabo. Athi ngoku ukhona ozobalansisa. Athi lo excited ethi masithenge ngoku, masiyenze ngoku, masiyakhe ngoku. Abe ekhona lothi utshona. Sasingayenza ngoku lo abanda beyi ice cream. Abe ze ice blocks abe lomnye ezi flames. Yakho leyi vele nishoyo. So I empathy iyanceda, iyamnceda ke ngokulo ze flames uba manike nihlangabeze ice blocks zam. Ne ice blocks zibe zithi manike nihlangabeze flames zam. Then you will have a pace ke ngoku ezawenza ningaregreti yonke into. Because the rapid type of a character. Iyathanda ukwenza izinto instantly iphinde regret.
Yes.
That tortoise type of a character. Iba slow, ide isole, it misses your opportunities. So xa senihlangene ke ngokunelo lohlobo, yibani nayo iempathy. Yibalekele la selfish okay why mention as amanje ukuba hayi ke ayizowenzeka kutsho tortoise. Hayi ke anizawenzeka kutsho urabbit. Uzozisola urabbit. Uzozisola kanti xa ningabantu abaseke sachaphazela sathi xa ningabantu abane patience kodwa yo hayi ke xa singekaboni ngasonye mandilinde. Xa ningabantu abahlangabezana mina le empathy kunula ukuba after 15 years nibone kusahambeka kamandi niye ku 20 years kuba niyahlangabezana manje ne apho sasa.
Sure. Ndiyayithanda le nto ithethayo mamam itsho kamnandi. Nithi nojonge mfana uqonda hey sisuka phi. Sisuka kude. Sise kulo note mam. Can you share just memories or funny story from early years of umchato wakho?
So should I share some?
Yes.
Mandiqale kanye kule endivale ngayo. Different paces.
Yeah.
Because of different characters. Sometimes ndiyendiseke ndithi yo. Had I not been married to umntu ongafani nam, ngeba ndine regrets ezininzi zezinto endizenzileyo. Because umzekelo, we wanted a site, a township. So mna I had a location endiyifuna yokuba noma sakhe up. And kule area yam endifuna sakhe ngayo, isite zincinane, but it's very convenient. So yena wabona isite enkulu kwenye indawo, yo. Indlela ekwakuyi wrestling ngayo the tag of war indimke ongafuniyo yabo and lende wayibonile yena it's underdeveloped
okay
nalendi ibonayo it's well developed yo but ke lanto yoba ekugqibeleni ube nento ethi akuzode kufem nto ke
yeah
so he ended up winning safumana le site enkulu ekwindawo ye underdeveloped yabona indlela I still feel ngisafuna umphinde ndimane ndi apologize because indlela say developed ngayo le ndaba esikuyo indlela e convenient ngayo le site esikuyo indlela endi regret ngayo why did I even fought yabona nje for that site so ufumane sibayo there are times apho nyani uyobona ba angeke ndibalise labantwana bam uba I never wanted this site esikuyo naphaya so it does help le nto yokuba uthi reflect back ubone okokuba yabo secondly le compatibility ngokubonwa ngabantu working on your marriage umyeni wam asifani ngecharacter okokuqala uyi first born ndi last born
okay
omnye wethu uyi tortoise omnye wethu uyi rabbit and umdala kunami nge 8 so abantu were like you know bebe nento aba akakho mdala kakhona analyzer no but ubungasibona ngokusobabene ukuthi what abantu are always saying niyafana ngathi ubrother wakho and all that and all that and all that and ndiyathanda ukubacebisa ngayo lonto abantu okokuba work out your own marriage.
Yeah.
Glanta the feature set him. Yiba optimistic. Yabona uzaba yile nto and andiyiphupha umthato wami. I will put and bring wena I flavors bring I marinades wenze kube mnandi ungafika usongezandla uthi uthe uyamthanda ke ufuna ubona unthanda nawe yiba nento yenzayo ozoba ozobangela ba umthato wakho be right sethi basike siye ezindaweni ke kuthiwe wena bhuti ke uzawulala kwela cala usisi wakho ndithi wait a minute ayingosisi wakhe ukubona kula nto yoba asenihleli kamandi xase you tell kube ngathi ngubhuti nosisi wakhe hayibo niyafana nje we talk to your brothers and sisters you know, no we had a couple siyikhapula yabo into endishoyo so those moments zisihlekise kula nto yoba abantu never saw a couple in us they saw abantu nje abangafaniyo and sine differences that I must say and there's a difference because they are shaky is like they are fairer kuba ndingumuntu okhuthaza imitshato ndingumuntu one green fingers ngithanda iyard ngithanda igadi ngithanda flowers ntontoni and umyeni wam is such a gentleman now kanda ndisafika ndaninga I understand ngiqonda ba njani iBhayibheli ithe indoda iyawudlukubila kwayo even enjoy ndiyaemphasize ndiyajolinis uba mayibe nguyo osegadini mna ndibe kwi-cops yabo ndibe kwi-16 cops but I realized ukuba i-making yethu ayifani there are things aka very good at that I'm not and mna ndigood at egadini xa ndimfake ngenkani uzovele afake icarrot ecebo khaphethu ne-onion yabo enze mix indim le nto yegadi yabo so I'm happy ke ngoku xa ndilima phaa egadini eme ngenyawo andincokolise afake izandla epokothweni ekerazibayeni and you find that yabona yimathority le yeven into yimathority I'm not focusing on myself uba nguye indoda makaze nespade zikhona izinto ebekumele uba zenziwa ndim nam as a woman akagudi kuzo that he can do better than me so those are the things that xa sireflecta sikhona uba we need to share this because this is amane ngicela ukuxelela ziyaxabanisa ezi zinto emtshatweni ziyaxabanisa nyhani sixabanisa seriously ukuthi ndihele nabantu uba hayi unkosikazi odlala ngaye I'm passionate ngegadi neflowers neyard it's a passion I don't feel ngathi it's an abuse or something futhi nje ndizayidizayina ibe ntle kuthe abantu xa bedlula bathethe but xa ndingayinika yena hayi sis
Hi. So that's it. Oh wow. Oh wow. Mklendu tita yo mama, ilento kubalekile kakhulu ungamameli bantu ngomuntu omkhethayo. Ngomuntu othi ewe kuyenza kuchata. Because uSathane uyakwazi uzisa abantu nje, especially xa kufikele la xesha ba uthixuzise umuntu ozokuchata. USathane azise nje ababantu ubathembe kanye bazothi ayinguye akuvumi uthixo uthi hayi ayinguye kanti if unomamela wena ube able to hear izwi likaThixo what is God saying in this ube sensitive enough to hear ukubana uthixo ngisakweliphi icala ngoku ucime yonke nje into ivoice elapha kuwe exaround leyo because lo mntu uzohlala nawe lo mntu uzochata nawe kuwe who can be able to see I potential yalo mntu ba angaba yintoni lo mntu angaba yiyo lento ndifunayo na ungamamela abantu uthi ay anifanelani ay man ni different ni zi opposite ay idibana ihlangana because kulento buyithetha kanye imichato eminintsi bathi abantu xa bechata sithi hey ay ayihlangani tu ayiyo uyayiva abantu bayathetha bathi abafanelananga tu kanti egameni kwexesha aba bantu babeyilento kuma yeyi hayibo sasingatsho uyayiva seke ndava nesinye istori sibaliswa zintombi ezingekatshati caba omnye wazocelwa ngomnye omnye wazicaba ngumntu wababenithanda umhleka lo wazocela wathi ay no wazocela wathi ucela uyothandaza ocela ujomi zakhe you uso and so undifune umtshato kwahlekiswa you uso and so wathi no uso and so wabuyela kwaphe group inocela omnye kwa aba bebehleka bonke omnye wamvuma yayiva and then ekameni kexesha kuyabona uba uso and so uright ngoku usobenzo uyilando akasayo lando sasimhleke uyayiva lando so izinto ezinjalo ziyenzeka kakhulu. It's very important to be wise and be prayerful ungekachati so that ungazoba influenced zizinto ozibona ngoku umhlambi sitha kaphangeli akana mali akana moto hayi mina ndifuna uchata nomuntu onemoto zakho nento zakhe ndokunwa banjani. Kanti umuntu 2-3 years down the line uThixo uzamsikelela ngemali. Lo uzathi ube umchato qoma hayi u financial stable 2-3 years down the line there's a challenge financially uluza umsebenzi izinto ziyami ngofana. So it's very important to be very wise xa uzothatha a decision yokuba ungene emtshatweni uvume lo muntu uzochata naye because uzohlala kunye nawe. Jongo mama ngoku mama Mr. unomuntu wakho ngoku for 27 years babekhona ababesithi hayi ayiyo man abafanele nanga bachata njani but look at you guys now ni bene vision ngomtshato wenu and nahamba ngokwela vision zonke izinto nanisifuna nizizo and uThixo uyasanisikelela ngazo bathi abantu xa banejongile bathi wow that couple bahlanganiswa nguThixo nyana iyayivhambi benjalo mama mdiyaqona ukuthi besithethile nge disagreements and everything wena no notata nizihandlisa njani i-conflicts ne-disagreements apha emtshatweni because bakhona abantu abaqonda uba hayi batshate for 27 years anqondi mani banazo i-conflicts sebeqhelene ngoku
i-conflict bakhona as long as you live
yeah
as long as you think as long as you move because galo njema sengchilo there's a lot enohlukana ngayo emthathweni uqala i-background
yes
kuze i-personality kuze perceptions kuze priorities umzekelo mna ka unodonga list yabantu abathathile ungafika unumber 1 womnye ngunumber 7 komnye. Secondly, sekubekwe imali apha sithi siya decide uyothenga. Umuntu ongutata ucinga ngemavile emoto, ngenzo umzekelo. Wena umuntu ongumama ucinga ngezinto zendlu zangaphakathi. So umbuzo wakho ke uthi how do you handle a conflict? Number 1, kwi maturity into encedayo. Xa une idea ofuna ukuyisa ku spouse wakho, sell. Don't tell.
Okay.
Lo muntu mdala lo yi adult lo thathe naye. Yithi xa uthetha how if okanye kunganjani okanye ndicinga ukwenza into ethile. Okanye ndinqwenela. So don't tell ungathi ndiyowenza into ethile ke ngendlela ethile okanye masi. You know, sell. Go to sell. Ulindele elakhe iqala le input on this. Makayithenga kawuthengisa mos uyayazi umuntu angayithenga okanye angayithengi now xa engayithengi kulapho ke ngoku ezawuveza uba kutheni yena engayithengi kungoba ucinga ntoni yena umvulela iroom yokuba makaveze ezakhe izimvo and uvala iroom yeconflict because when you tell naye when you tell uzawuretaliate because ubumxelela uzawubuya ngalendlela ke yokungayamkeli lento yakho iyaziminimize iconflicts lento yokuba uthi sell the idea
okay
ungathi tell number 2 ndizothonje zembini kuphela xa kukhona ukungaboni ngasonye approach don't attack
okay
siyaphazame emtshatweni okanye enze into ongayithandiyo ndenza umzekelo ococele ndiyathanda ukwenza umzekelo ukwenzela uba abantu sibe practical on this mhlawumbe uthe lo mntu ndizofika ngo-5 o'clock afike ngo-5:30 so ulindile wapenika wakhubeka waphoxeka and all that uyafuna ke ngoku ukuyiveza le nto yoba uphoxekile ukhubekile urongo but sisi wam bhuti wam approach don't attack because i attack kukubetha xa ndingayithetha ngesixhosa esi simple and umntu obethwayo uyavika okanye ufight back.
Yeah.
Two things. If either of a fighter back, naya kokuthi uyabona ngale yakho umtho umtho naye uza u responda ngale temper.
Mm.
Othetha ngayo. Indizwe ke ngoku ingayicini ke ngoku conflict lento le. Iyenze benkulu instead. Kanti xa uma apheqa uma approach akakho uthi yo yazi ke ndiphoxekile yile nto bandime apha from 5 o'clock to ntontontonto. Yabo uyayiva itone yam ngoku. Ayifanele leyo thi oko ndihlela apha okanye oko ndihlela apha. Ndifuna ndibhese nesoprano kakhona. Oko ndihlela apha ndindilindile yabo is different. Xa uma approacha naye uyakwazi ukubuyisa nge-response elandela le approach yokuba either axolise okanye acacise. Iyancedisa loo nto yokuba uthi sell. Okwesibini uthi approach unga-attacki mandimeko zozombini okwangoku iyancedisa kube conflict le yokuqala iyayipresent i-conflict usell don't tell le yesibini ithe le yokuqala iyayipresenta le yesibini yenza sekukhona i-cause okanye sosengeza i-conflict ibe khona i-defende uba mayingabi senzeke ke ngoku sekhona into erongo eyibruwayo i-conflict mayingabi senzeke ke i-conflict I'm gonna approach I'm not gonna attack.
Wow. And that now it must be like a see engomeni na sending sweni. We'll be back now umama umamisto.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222. Or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
There is no shame in feeling overwhelmed, anxious, or emotionally vulnerable. As a young person, you are going to encounter situations that will make you feel unsafe, maybe alone or even mentally unwell. I Am Youth and the Child Protection Hotline have joined hands to provide free counseling for young people that is easily accessible. Simply send a text or SMS or call the number 076-037-6345 to talk to someone today.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.